Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miega gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miabe subɔla Reverend Akpɔ gbɔ. Ele mɔ gbɔ, gbedeasia ƒe tanya nye your church is his body. Your church is his body. Hama Kristo ƒe ŋutilã wònye. Amen. Hame la, Yesu Kristo ƒe ŋutilã wònye. Kristo ƒe ŋutilã ye nye tsɔtsia. Your church is his body. Yesu Kristo ƒe ŋutilã ye nye tsɔtsia. Amen. Yeta Paul le gblɔ na efe solidawo bena mikpɔ nyuie, mikpɔ mia ɖokui dzi nyuie, ye miakpɔ hama dzi nyuie, elabe Yesu ƒle ha la kple yebe ʋu. Yesu eƒle hama kple yebe ʋu. Eya ta mikpɔ mia ɖokui kple hama la dzi nyuie. Amen. Nyasela ŋkae wodzi be yewo gblɔ. Ne miekpɔ Korintoto ƒe agbalẽ, gbãtɔ ta 12 kpikpi 14 gblɔ bena ŋutinu ɖeka mewɔ ame o. Ke boŋ ŋutinu geɖewoe le ame blibo la nu. Ne afɔ gblɔ be esi nye menye asi o ta la, nye menye ameti la ƒe akpa ɖeke o la. Amen. Nya sia me ŋutinu geɖewoe le ame blibo la nu. Ne afɔ gblɔ be esi nye menye asi o ta la, nye menye ŋutilã ƒe akpa ɖeke o la, nya sia meɖi ɖa le ŋutilã la nu o. Nenema ke ne to gblɔ be esi nye menye nuku o ta la, nye menye ametilã ƒe akpa ɖeke o la, nya sia meɖi ɖa le ametilã nu o. Ne nuku Amen. Ne nuku ɖeɖe nye ameti blibo la, aleke woawɔ ase nu? Ne to ɖeɖe nye ameti blibo la, aleke woawɔ ase nu ƒe ʋeʋẽ? Amen. Ke Mawu ɖo ŋutinuwo katã ɖe wo teƒeteƒe le ameti la nu abe ale si wòdi la ene. Amen. Ewo la, ŋutinuwo dometɔ ɖeka nenye. Biblia gbɔgblɔm be nenye be afɔ gblɔ be ye menye asi o, ta ya ye menye ŋutilã ƒe akpa ɖeke o. Enya ma ne gblɔea mefia be afɔ mele vevi o. Ne asi agblɔ be ye menye ŋku o, ta ye mehiã o. Enya ma mefia be asia yeƒe dɔwɔƒe mehiã o. Biblia yi dzi gblɔ be ne nenye be ŋutilã katã nye ŋku ɖeɖe ko ɖe, afi ke enusese anɔ? Nenye ŋutilã blibo katã nye afɔ ko ɖe, afi ke asi ƒe dɔwɔwɔ anɔ? Nenye ŋutilã blibo katã nye to ɖe, afi ke ŋukpɔkpɔ anɔ? Amen. Eya ta tsɔtsia Kristo ƒe ŋutilã wònye, eye míame yiwo le me la, míenye ŋutinu vovovowo ele hame la me, ele tsɔtsia ŋu. Afi ye wònye ŋutilã bliboa, miele hene mawu ƒe kafu kafu. Nenye nenema nye nya la, ke mele be mama aɖeke nanɔ nye kristotɔwo dome. Elabena wotso hama kɔsɔ kple míaƒe ŋutilã yi me míele. Nenye afɔ mena ŋutilã dogo yi agblewo ɖe, aleke asia wɔ wo dɔ agble me? Nenye asi ɖeɖe koe yi agblea yi ge ɖe, leke ye afɔ mele me wo ɖe, leke asie wɔ ga yi agblea hafi ava wo dɔ? Ema fiafiam be ŋutinuwo katã ƒe wɔƒe li eye wo zia ne wo nɔewo vevie. Ema fiafiam be ŋutinuwo katã ƒe wɔƒe li eye wo zia ne wo nɔewo vevie, yi ke ɖeke male be wɔtsi megbe le nɔvia ŋu. Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, míkpɔ nu yi wo ƒomevi gbɔ míetɔ ɖo gba le míaƒe tsɔtsiawo me. Drehehewo, mamawo, ɖeklemiɖeɖewo, woxo míame de se. Ame yi be menye ye nye yiwo ta la, ya yi mezia o. Ame yi be menye ye nye akpa yiwo ta la, ya yi ƒe dɔ be meyie o. Evɔ teƒewo katã wowoe ƒoƒu ewo ŋutilã ɖeka. Enya yawo no do ŋusẽ mí be míase ŋɔŋlɔwo gɔme eye míawɔ subɔsubɔdɔwo ne Mawu. Praise the Lord. Ne míekpɔ Petro ƒe gbalẽ gbãtɔ etagba kpikpi bla vevɔ va egblɔ nya aɖe. Azɔ esi míeɖo to nyateƒe la heto eme kɔ míaɖokui ŋu be yewoalɔ̃ yewo nɔewo le nyateƒe me ta la, emena ele be míalɔ̃ mía nɔewo vevie tso dzime ke. Amen. Amen. Azɔ si míeɖo to nyateƒe la heto eme kɔ míaɖokui ŋu be yewoalɔ̃ yewo nɔewo le nyateƒe me ta la, ele be míalɔ̃ mía nɔewo vevie tso dzime ke. Nyateƒe le míelɔ̃ xɔ. Nyateƒe le míelɔ̃ xɔ be míanye kristotɔwo. Biblia be nye nenema ta la, ale be míalɔ̃ mía nɔewo vevie tso dzime ke. Ale ko ŋutilã ƒe akpa sia akpa le vevie ne nɔvia kɔ, nenema wòle be míalɔ̃ mía nɔewoe nye ma. Hafi ko aƒetɔ be dɔ nate ŋu awɔ eye Gbɔgbɔ Kɔkɔe la nanɔ mía me. Kpɔ ɖe ŋu yiwo wodzɔ le hame gbãtɔwo me le Jerusalem. Kpɔ ɖe ŋu yawo ye hame gbãtɔ woɖe fia le Jerusalem. Wonɔ wo nɔewo tso dzime ke. Biblia be woɖɔ ŋu le aƒe sia aƒe me le wo nɔewo gbɔ eye wotso tame ɖeka kple dzi ɖeka enɔ gbeduxɔ me eye ame aɖewo nye nunositɔwo. Wodre wobe kesinɔnuwo. Biblia be wotso gave woma ɖe ame sia ame ƒe yazia ŋu eye hiãtɔ ɖeke mele wo dome. To eyawo wɔwɔ me la, Biblia be dukɔ blibɔ kpo amenuveve gã le wo gbɔ eye Mawu ŋutɔ kɔme yiwo agbexɔxɔ kpɔ ge la kpena ɖe hama ŋu gbe sia gbe. Praise the Lord. edɔwo le mia ŋutɔ wòle be mia wɔ. Ite gba momo gadzime trom ke ɖuko va ble wo aflɔm wo amen. Míaƒe ŋutilã hame lae Kristo be hame lae wònya. Your church is his body. Míaƒe ŋutilã enye Kristo ƒe hame. Aleluya. Nɔvi nyasela Gbɔgbɔ Kɔkɔe ne kpe ɖe ŋu be nya yawo na ge ɖe míaƒe dziwo me awɔ be míatru dzime nyateƒetɔ ŋutɔŋutɔ ne Mawu eye Mawu ƒe ŋutsi kɔkɔe yi ke ƒo gɔmesesewo katã ta la naɖu dzi le míaƒe dziwo me bena kplɔla ma alẽkplɔla gã ma va ɖo la míaƒo fetu geɖe eɖo to revna kpɔ. Your number is 024-140-5533. 024-140-5533. Aƒetɔ medo gbe ɖa. Nyaselawo va gbe le asiwo me. Enya ne miawo miegble ye Gbɔgbɔ Kɔkɔe mede tsio la mawo dɔ ɖeke le amewo me. Megbe ƒo ɖi babe ŋusẽ ɖe nyaselawo ƒe afɔte le Yesu Kristo mianela ƒe ŋkɔ me. Bye bye.